macho yangu hayatazami kwengine, hayajaona mwengine, yanakuona wewe tu. Na moyo wangu haujapenda mwengine, haujataka mwengine, unataka wewe tu. Ona hisia zangu livozishika, naona raha toka niwe nawe. Niruhusu mama nipagawe. Oh, oh, oh. Oh, you got me thinking deep. Ona na kume sweetie. Damu rafiki. Gale mapipi. Kusema kweli nampenda. Oh, nampenda. Kusema kweli nampenda. Mwenzenu nampenda. Kusema kweli nampenda. Kusema kweli nampenda, mwenzenu nampenda. Nitazame machoni kipenzi, don't you see you're my everything. Na kama hauoni, let me show you. Oh baby, oh my lady. Moyo wako konami kempenzi. Oh, you got me thinking deep. Ona na kume sweetie. Tamu rafiki. Gale mapipi. Kusema kweli nampenda. Oh, nampenda. Kusema kweli nampenda. Mwenzenu nampenda. Kusema kweli nampenda. Kusema kweli nampenda, mwenzenu nampenda.